mechonga kama flask. Guna koma vela na mepandisia maklax. Achibela ndo mekufia Charlie Blacks. Apa mindo ticha neza fanyo pande class. Si December na teme una Santa Claus. Benye na kashona utukisha rarua blouse. Nafanya na fly ya nadhani ya Coco Clouds. Alisema kasi viking ipo iko out of bounds. Dealer doubts nguna yuko out of bounds. Kwela zina move cheki vile zina bounce. Tena ziko bitch so siwezi leave them out. Katika mime kumakta kupata bila doubt. Dealer doubts nguna yuko out of bounds. Kwela zina move cheki vile zina bounce. Tena ziko bitch so siwezi leave them out. Katika nime kumakta kupata bila doubt. Mean kikumak ni kuspot na attack. Niko juya mavito zizi dike cheza flat. Kakwela ni bigi kukutak yo ni mas. Tati ni kukadandia nkana dike panda mat. Sweet killer na penda sweet talking. Pain killer masaya body talking. Hot like fire madam me smoking. Gola nikitinga staki anybody knocking. Clip imenijazi ya magazine. Shot moja inafanya wana manazi. Achi baby ya penda kimadwanzi. Na kuja kimajisha na nathani ni Aladdin. Dealer doubts nguna yuko out of bounds. Kwela zina move cheki vile zina bounce. Tena ziko bitch so siwezi leave them out. Katika mimi kumakta kupata bila doubt. Bila doubts nguna yuko out of bounds. Kwela zina move cheki vile zina bounce. Tena ziko bitch so siwezi leave them out. Katika mimi kumakta kupata bila doubt. Saskia digi kwanza venye na ingia. Una vitu bigi sana niko na idea. My idea uko na sauti fiti ya kuwaimbia. So uneza piga nduru moja enye wajaisikia. Mr. Kiko na venye umetulia. Mintaka kona situ neza have fun pia. Mr. Kiko kona tukini nunia. Mintaka kwela zina clap nikisha ingia. Kwela zina clap, jegi zina slap. Body niki grab bineza taku ni trap. Gari kona clutch kila gear ni kupacha. Ni gari nona sezi kanyagia ni kirash. Jila doubts nguna yuko out of bounds. Kwela zina move cheki vile zina bounce. Tena ziko bitch so siwezi leave them out. Katika mime kumakta kupata bila doubt. Bila doubts nguna yuko out of bounds. Kwela zina move cheki vile zina bounce. Tena ziko bitch so siwezi leave them out. Katika nime kumakta kupata bila doubt.